upatire
Wogo, wogo, Yusufu Wogo, wogo
Wastano party
Minataka niimbe 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 nisifu 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 Nataka kupatana na wabarikiwa Niimbe nisifu Ndo maana tuko darasa kupata ka lesson Biblia tusome Mchana usiku Sauti tupe tuimbe oh, Jue Jue Ndo kila kitu Feva ya airplay tupe baba Tusikizwe Mchana usiku Na watu wapone Wabarikiwe Usifiwe Tuimbe tusifu Minataka niimbe 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 nisifu Minataka niimbe 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 nisifu Minataka niimbe 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 nisifu Minataka niimbe 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 nisifu
Wanauliza Mbona ninasifu miujiza Ndo maana ninasifu Alimaliza Kasema yamekwisha ali Yakakwisha Nakuja na masifa mingi mingi Yani walolo Mungu anatenda mambo mengi mpaka tomorrow
Oh bati Najua Mungu alifanya nini 25k wakashiba Mama mwenye damu wakapona Viwete na viziwi wakapona Hallelujah Sifa mpeni Bwana Sifa mpeni Bwana
Minataka niimbe 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 nisifu 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 Minataka niimbe 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 nisifu
Twakusifu 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 Mungu mwenye nguvu Hauna mwanzo Wala mwisho Mungu wetu sifiwe.